You've been hustling from Monday to Sunday. Utafayo kanywani. Ebirunjibiryo ni bija.
One day I'll be the one you look at. One day nina joni tafika. One day I'll be at the top, no falling back. One day I'll be the one you look
yeah,
at.
Yeah, I'm in it for Mr. Genio Kid on the block. Munani wana hapa lakini mi nimetoka mbali. Maisha mfika hapa mi na press Mungu. Nimepitia mbali huko lakini bado sina pesa. Lakini what I believe is one day nyinyi mutani wana, and I believe that one day nitakuwa superstar. Aha wa magariba, and I believe in myself that I'm gonna make it. Hata nikifa leo nyinyi mutani kumbuka. One day, me na jua, me ni tapanda. Mungu wa nipe pesa niwe kama wengine hau wenye wako nazo.
One day, I'll be the one you look at. One day, nina jua nitafika. One day, I'll be at the top, no falling back.
Shida wa usijari ukiwa masikini orsa, you don't mind. Kwani Mungu wako ako na prani yako. Wa usijari nobo moro hati nyechakare nobo mugiga. Izoba niri mwemu jenzi heriota riewa. Avantu binji mjenzi wanje baria yabu uzangu humukure bogwa. Kabario moro hati hario mbenzi wabiratine wana hati haine mukaga. Bare cheba gambe wande heriomu muhanda. Bare cheba gambe wande heriomu misho. Wabire na shabiri za hati heriomu gorofa
One day.
One day,
I'll be the one you look at. One day, nina joni tafika. One day, I'll be at the top, no falling back. One day, I'll be the one you look at. One day,
maisha ni magumu bro, ukaze mwendo man. Kwenye mambo wasikudanganya bro.
One day
utafayo kanywani fuka miro sabre.
One day,
one day,
one day.